We like an angel, oh yeah. We like an eagle, oh yeah. Yes, I'm free.
On top, it's me versus me. Yes, I'm free, yeah. Number moja. Phony niggas stay back, we ain't wanna told ya. Steve Wonder free, Sioni Siski. Still show you love, what a count is in me. Free from HIV, free from drugs. Mama Zako nalia, but I'm already in love. Free from voodoo. Wajifukie, that shit we don't do. Free from visto swadu, tukataka mix and shaka. Well see in my blood veins, bila shaka. God did it, bila kondo maka. In the range, in the matera, we free. Head as high, I know you see. We finna let it to Nanukia Marashi. A, B, C, D, the EP, holla. I don't rap for free, yes, I'm a baller. Nazungumza na mama, tia wana, waliofungwa bila tia free. Siasa free, come rock with me. Na poa, yeah, utasema mpopo. Ni say 5-2, crazy how ni kuti couple. My music no ecstasy, now infuse my popo. I go loco, wavuvyo lali koko. Check it jump oil, it's the reborn. Nyem na ita mtoko. Rest in peace, wali mno say my head papa ina soko.
Feature for free. Kama kweli kichwa na kika itakuwa shida for me. Wanasema it I'm that guy. We ain't gonna wish they could be. I wish iki CV. That's why the plug is looking for me. Mashairi hali nshapa sana tubure. Domana squeeze unaona swezi chana. Kasiona ntavuna tamchele. Rap inatosha vijana na soma di shule. Hazo mistake kusoma ni noma na tema tungeri. I'm so free spangiwi chenye nta rap about. Story flan is a street. Hauza kwangusha bap about. How I got this far. Missy rap wanachotaka brand. Domana mina sound like me. So takataka zao. They can't wait for me to rap again. I can't wait to be on top again. Hands full of cash again. So niache niwafundishe rap again. Wengi squeeze mnavumisha kali na mashaka kwenye rap zenu. Buzwa chache wengi minaona ni fish. Hize momba nswekate kabla janza chomo na mpish. Awezi nipata takizungusha tena lidish. Mungu andele kumlaza pema likesh. Superman mo.
Yes I'm free.
Chill, you know, everything is free. You have to kuhuru toka 61 ama nini. Unjo, kisa ni free. Haimanishi ndio itake for granted. Unaizwezisha kuwa suspect au the most wanted. Majambazi ndio ana bank guitar. Maboss rollers, connections, chafu mikato ya crossover. Na cross borders bila mikoba. Store away, na encode codes bila decoder. I don't play games for free, unless ni jazz. Now I bless na classic. Usinipimie mileage, success ni tragic. Magic, kama Chris Angel akitembea juu ya maji. Staki uchawa, simziwe juu ya kazi. Wanaofu kuniacha free muumia. Abuja malu wa rap kama usikishu udia. Rupia nafaa kufa na hatma safi. Solid soka, magma au Mahatma Gandhi. Nenda shule sio kupata masaki na partner waki. Ficha hiyo pakti ya bangi, mashati ya kaki. Yanazunguka kwa fukuza ma drug abusers. Alafu ma kingpin wako free the twana users. Life confusers, watu wanauzana type of Judas. Usikonde popote kambi Antonio Nugas. Free kama Madaraka Day na Kenyatta. Najikuta bunge la striker japo sija play hata sekafa.
I'm free kama maji
na pande zote na penyaga.
Yeah, I'm free, I'm free, I'm